kusekhaya azolobola engihlangane nodali wami ngiyedwa uthufuna kusekhaya azolobola uzokiki
Mm-hmm.